waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
wararka maantana waxaa ugu waaweyn. Madaxda bulshada muslimiinta ee magaalada Melbourne ayaa cabsi ka qaba weeraro nacayba kadib markii arday dhigta iskuul islaamiga laga helay xanuunka coronavirus. ACT-na waxay diiwaan gelisay kayska ugu horreeyey oo COVID-19 muddo ka badan 100 maalmood. qafiifinta ama qaadida xanibaadaha lagu soo rogay Melbourne dhammaadka asbuucan ayaa hadda khatar ku jirta kadib markii ay soo baxday in xanuunku uu ka dilaacay magaaladan Melbourne qaybo ka tirsan, taasoo gaar ahaan la xiriirta 2 iskuul oo ku yaala waqooyiga magaalada. Boqolaal qof ayaa loo sheegay inay iskarantiilaan kadib markii lala xiriiriyey iskuul islaamiga oo la yiraahdo Easter Preston Islamic School. madaxda bulshada muslimiinta ayaa walaac ka muujiyey diiradda oo la saaraya xanuunkan dilaacay inay keeni karto in takoor lagu sameeyo iyagana eedda dusha laga saaro. laakiin Premier Daniel Andrews ayaa sheegay in COVID-19 uusan cidna takoorin.
So this virus does not discriminate based on your postcode, where your mum and dad were born, the language you speak at home.
Caabuqu cidna kuma takooro halka ama xaafadda ay ku nool yihiin, halka hooyadiis iyo aabbihiis ay ku dhasheen, luqadda uu qofku guriga kaga hadlo, iyo meesha uu ku tukado. caabuqanu intaas ma kala jecla isagu. mana aha arrin diimeed, mana aha in bulshada islaamiga ay dareemaan eeb ama dhibaato iyagu inay keeneen haddii laga helo xanuunka. qofna ma aha inuu sidaas dareema, ayuu yiri Premierku. Victoria ayaa laga helay 5 case oo COVID-19, qofna uma dhiman xanuunka 24 saacadood u dambeysay. wasiirka federaalka caafimaadka Greg Hunt ayaa ku amaanay maamulayaasha caafimaadka Victoria sida degdega ee ay uga jawaabeen xanuunka la sheegay inuu ka dilaacay waqooyiga magaalada Melbourne. Mr. Hunt ayaa qiray muhiimadda ay leedahay fariimo COVID-19 oo loo diray bulshooyinka dhaqamada iyo afka kala duwan ee magaalada ku nool, isagoo si gaar u qeexay doorka SBS2 ay ka qaadato arrimahaasi.
And it is critical that we send the message not just in English through broad spectrum media but in
waa laga maarmaan inaanan fariimahaas ku dirin oo kaliya luqadda Ingiliiska ee sidoo kale aanu ku dirno luqadaha ay ku hadlaan bulshooyinka dhaqamada kala duwan. waxa aan sameynay waxa ka mid ah inaanu la shaqeynay SBS si loo xaqiijiyo in macluumaadka lagu faafiyo luqado kala duwan, iyo weliba qoraallo in ka badan 20 luqadood lagu qoray. waxaa sidoo kale warbaahinta SBS-ta ka baxa barnaamijyo ku baxa in ka badan 60 luqadood. marka arrimahaas oo dhan ayaa ka qayb qaadanaya, ayuu yiri, la dagaalanka xanuunka. Mr. Hunt ayaa ku booriyey shacabka degan xaafadaha Dallas, Roxburgh Park, Broadmeadows, Preston, West Heidelberg in ay isbaaraan. Canberrana markii ugu horreysay ayaa laga helay kayskii koowaad ee coronavirus-a muddo ka badan 100 maalmood. kayskan ayaa ah nin diblomaasi ah oo 70 jira oo dalka dibaddiisa ka soo noqday, haddase hoteel ayuu ku karantiilan yahay kadib markii uu ka soo degay magaalada Sydney, kadibna gaarigiisi gaarka ahaa ku yimid Canberra. madaxa caafimaadka ACT Karen Coleman ayaa sheegtay in COVID-19 uu weli khatar ku yahay bulshadeeda. gobolka New South Walesna waxaa laga diiwaangeliyey 7 case oo COVID-19 ah, oo mid ka mid ah uu yahay mid bulshada dhexdeeda lagu kala qaaday. 6 kale ayaa ah dad hoteello ku karantiilan. saraakiisha caafimaadka ayaa digniin soo saaray kadib markii coronavirus laga helay bulaacadda xayaalaha ka baxa musqulaha. dalka dibaddiisana, saraakiisha sirdoonka dalka Mareykanka ayaa ku eedeeyey Iiraan iyo Ruushka inay isku dayayaan inay farigelin ku sameeyaan doorashada Mareykanka. madaxa sirdoonka qaranka John Ratcliffe ayaa sheegay in Iiraan iyo Raashiya ay labaduba heleen macluumaad ku aadan diiwaangelinta codbixiyaasha Mareykanka. waxa uu sheegay in Iiraan ay diraysay emaila been abuura oo dadka loogu cagajuglaynayo waa codbixiyaasha Mareykanka.
madonaysa sheekooyinkan oo kale ka dhageyso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.